AmadZenery.com Super vibe.
Are you fun boy?
Crossing.
I say easy to
oh, bitch,
another one.
My love, my love.
I say easy.
My
bitch, another one.
I love
you. Let you have your no ya koma mozi. Ila kwangu sio sawa. Ungerisema niongeze ujuzi, wenda ingekuwa dawa. Ukujiona wina, kumbe ni luzi, eti mie kwa kitawa. Limeisha leo na limeanza juzi, yote sawa. Ulipotoka nilidesha, kusubiri urudi mami. Maumivu ya moyo kunitesa, kuniona sifai kwa ni mie nani. Hasa
Ninyo za mutima siwa onse ni moyo inalije siru vankani ya chigondine waninyo za mutima ne bola ndiye ne mulungu andi basawina
www.amadzambiri.com